hatutaki kunyonywa tena na ubadhirifu wa mali, hatutaki kuona tena. Enyi watu wadhurumaji, tunasema sasa kiyama. Sasa tunaamushana, tuko macho twaona. Yatupasa tuwe macho, makamanda tungangande. Haya wote tuamuke, mafisadi tuwagane nao.
Watanzania amukeni, Watanzania amukeni, amukeni na CHADEMA, amukeni na CHADEMA.
Aya 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 aya,
aya 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 aya, amukeni na CHADEMA, amukeni na CHADEMA.
Nasamburo na selasini, wote wako macho. Silinde na kahindi, wote wako macho. Sari Joshua na kahiu, na wote wako macho. Naomi, hey yuko macho bawacha, hey yuko macho Naomi, hey yuko macho. Mama wawa wana mama we, twende mama.
Wa Tanzania mugeni, wa Tanzania mugeni. Yeah, 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 yeah.
Chadema.
Tanzania
Sari Joshua na Kahiu
na wote.